Yeah.
China's brightest street.
Alitaka mtu ujipiga kitanzi. Sababu mapenzi ni uchizi, hayana muguzi.
Yeah.